Brooklyn Records.
Mejali wa urembo, kasura ka upole, katabasam, katabasam, eh. Wala hunaga maringo, figa bombata, eh. Mpole unaga papara, unapendeza we maua, rangi yako mama jotara, unapendeza umewawa. Mpole unaga papara, unapendeza we maua, rangi yako mama jotara, unapendeza umewawa. Unapendeza ndeza ndeza unaweza, unapendeza ndeza ndeza unaweza. Fire, 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 my baby sweetie. Fire, 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 my number one lady. Fire, 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 my pretty sweetie. Fire, fire, fire. Nikuite kajina gani, sweetie baby maua, nikuonge zawadi gani, vitam pipi halua. Nikuite kajina gani, sweetie baby maua, nikuonge zawadi gani, vitam pipi halua. Urembo, 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 urembo wako menasa, malengo, 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 songa tujenge malengo. Sura yako inavutia, inavutia, macho yako yanachombeza, yanachombeza. Unapendeza ndeza ndeza unaweza, unapendeza ndeza ndeza unaweza. Fire, 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 my baby sweetie. Fire, 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 my number one lady.